Big things, documentary, with my big boy Kese. U-Town, that's how we sound. Kama ujui utasema lipi, kama utambui utaongea kipi, when ya dui unaleta chuki. Unaburuga amani, we ni chanzo cha vita, utufae mtani, unakukutia nita. We go out for the paper, we paper chesa, yes, chesa, yes. We streets and hero, chaka mchaka, tunakimbia mbio, tunapiga mabao, mikia wanafiata, tunawacha utupu utata. Ukupu tunawapaka wanawashwa, MC sio rapa, pande zote mini chaka, muse mkali kaka, dada, mada, ibada kubwa siata, miwasha. Wanaobwata wanawashwa, sio fina, zikata, usipimie jeshi yangu, usipime ubavu, jeshi yangu ya nguvu ni chuma sio chakavu, choko, choko. Ziba daraja luse mkari na tafiri, moto ambari jiadhari kambari, siandiki na zisoma, sirudi nyuma utumwa umeona.
Nasambaza maarifa, ujuzi na sifa, hata ni sifa ita flow documentary, na tenzi nyingi nimefazi kwenye diary. Sambaza maarifa, ujuzi na sifa, nikinyamaza ita flow documentary.
Zao zimewakili hasiro na leta kwangu, waniweka fadhaneri ruse nushe kiroba, niwafundishe kuchana na wachana mini kitana, kiko na kiumi na wanyo kama visi za mango. Kwaza sishoboki wanigiza kama sijingo, wabichako na zuia na ofyeka nipate njia, hapa mwendo kukimbia, haina haja kutembea, na wachota kama maji na wachemisha niwe violence. Najua upendi as material, nita conscious love kwa boy case low material, niko hot sinacha kukulipa niga flex a lot. Isio na chuki siziruhusu, ni sumu ndani ya moyo wako. Ikifika bila day iziki tafika papo, sijuke maiza laki kwa siku kazu na taba, hata mfukoni kiwa na milioni siwe mgeni wa klabu.
Nasambaza maarifa, ujuzi na sifa, hata nikifa ita flow documentary, na tenzi nyingi nimehifadhi kwenye diary. Nasambaza maarifa, ujuzi na sifa, nikinyamaza ita flow documentary. Nasambaza maarifa, ujuzi na sifa, hata nikifa ita flow documentary, na tenzi nyingi nimehifadhi kwenye diary. Nasambaza maarifa, ujuzi na sifa, nikinyamaza ita flow documentary.
Ain't nothing bigger than knowledge we bring in, with the hearts and touch of the society. U-Town is where we cook this plan, U-Town is my hometown. Shibo, Bay, LP, Luce, Kese, documentary, high speed, pay attention, yes material.
Juzi na sifa, hata nikifa ita flow documentary. Hata nikifa ita flow documentary.